Nishapata ngao, nalinda pakubwa, kanipandisha dao. Nakula vikubwa, nalipsi mshangao. Vidigi digi staki tena.
Yes man, yes yes.
Nikikumisi nashindwa hata kusubiri. Unavionjo mpaka nimevikariri. Una majengeke mama siopo. Call me daddy.
Nipe kwachu kwachuma, nikulishe muhogo. Fatuma, shuka chini kidogo. Nipe vya kupima, nusu wa marobo. Kununa nda kulenga kwa nyondo.
Kwa deki kile kile kisima. Aga kani pali mzizima. Unavuri indima, niko indima. Kucheza geji mwendo fano kupima.
Amina,
unani acha hoi kiloesha kanga. Zima koro boy nataka kupanda. Mamba panga boy mado hido tanga. Wazimu nani banda jama,
panda.
Simu na yoyoma mama,
panda.
Ika oflana boda boda dada,
panda.
Acha kuangazi la bodeka jama,
panda.
Nipe kwa chukwa chuma, nikulishe muogo. Fatuma, shuka chini kidogo. Vya kupima, nusu wa marogo. Ukija kununa, takulenga kwa nyodo.
Kwale,
oh mama kwale.
Kwale,
it's the kiss, baby.